ebigambo kyebitasobola kunyonyola darling. Wekazanyiza mutima gwenyi na senge jamu gwe teri mumpulumuse. Bikatagonda sawa akasale k'omukwano gompumule. Kuba ndiba nze mama nonyaki ng'ebirunga byaliwo mesesa laabu byona mugwe. Guno kagukulukute ewatali komo gube kagali komuka gutambule gune salo oba kawuzi kupesa mweze ebyomunda tebisasana. Nzabu chakola kusalawo kino sikyabuma eno yowini. Sumulula sumulula omutima gwange toyoza yesa. Sumulula omutima sumulula sumulula omutima gwange toyoza yesa. Lekera omutima sumulula sumulula omutima gwange toyoza yesa. Lekera omutima tumenye okukwagala ennyo bambi nesuka unafuba omutima ogutefu. Kulira wogomu ne gulokinga ne gufuna siro wongo ne gusiringa. Chino siche jona yewu chana kufuna sirina ma. Aga ulire bigambe bitoko moke nkumu guno mkwano buja kunzisi. Wanojuzi ni msu wa jekunga ne jitambuzo msa inga jitari nyalio. Nevye nyambala kativi fitinga bigambo benjo kere vitala mifiringa. Buno vula mkwe ya buwa mini. Dala wimi tupi. Sumulula sumulula mtima gwange toyoza yosa. Sumulula mtima sumulula sumulula mtima gwange toyoza yosa. Lekera mtima sumulula sumulula mtima gwange toyoza yosa. Nitasa nyamba mnange kwenina era nsubiza tebuli bwawo nonefulira amu. Like in your arms, baby. Mukano kwange si rento. Baby, chengu saba choku kaba. Sibi muli vya valentini. Tibu ivoro ne bufedinga. Sumulula sumulula mtima gwange toyoza yosa. Sumulula mtima sumulula sumulula mtima gwange toyoza yosa. Lekera mtima sumulula sumulula mtima gwange toyoza